gon' get really meaningful.
Sengisebenzile, mama wami sengisebenzile. Sengisebenzile, hey baba wami sengisebenzile. Mama wami sengisebenzile bo. Sengisebenzile, hey baba wami sengisebenzile bo. Sengisebenzile, mama wami ungabusakhala. Mangifika lapho kuzocaca. Ungabusabala, mangibuye ekhaya ngizokwakha. Hey baba wami sengisebenzile bo. Sengisebenzile, mama wami sengisebenzile. Sengisebenzile.
Sure. Njengomuntu oklokha emsebenzini eqeda ishift sengisebenzile. Njengosomnyama umadumane benocheng sekwenzekile. Manje ngifika ebanking tebhisile ngibatshela bayisula imali oyitshelekile. Mama wami sengisebenzile, ney'mbobo seyipheshekile. Ngivuka noma ngitubekile, ngoba kumele ngiba-athendile. Kuye kube ngathi ngihlulekile, kushona ilanga sengiherezile. Ngiyathemba lezo nyembe zey'gcwele ibu. Akusile usizi ezenjabulo, awubuki izinga esesifike kulo. Sengisebenzile, sengisebenzile. Mama wami sengisebenzile. Sengisebenzile, hey baba wami sengisebenzile. Mama wami sengisebenzile bo. Sengisebenzile, hey baba wami sengisebenzile bo. Sengisebenzile, cela ningitshelele umkhulu. Hayi bo, senza kakhulu. Mhlaba wonke siyasha isigubu. Sengena nebukubuku. Baba wami sengisebenzile bo. Sengisebenzile, we mama wami sengisebenzile. Sengisebenzile,
mama wami sengisebenzile. Mina sengisebenzile, namaphupho wami wona wafezile. Nasemsakazweni khona sebengizwile. Mama wami ungabusakha, sengimali tendrum wakho sengizowakha. Fiji igcwele noma ohanga sengisebenzile. Mama wami ungabusakha, sengimali tendrum wakho sengizowakha. Fiji igcwele noma ohanga sengisebenzile. Sengisebenzile, mama wami sengisebenzile. Sengisebenzile,
mama wami ungabusakhala. Mangifika lapho kuzocaca. Ungabusabala, mangibuye ekhaya ngizokwakha. Hey baba wami sengisebenzile bo. Sengisebenzile, mama wami sengisebenzile. Hey, sengisebenzile,
mama wami sengisebenzile.